ɗume wawe limtede nder kulle bawɗe gaɗi cuɓakiji gartire ɓolum
hano no ɗattol hemre ilaso e go'o dewtere hawjine filla cuɓakiji haaliri deni gartawaɓe nder tewteru nokkuje ɗen no wodi neɗɗo goto mo ɗatti dewtere ɗen kadi natude tewteru ɗum dene woodi mo resi talki mum nokkuje ɗiɗi de sekko to himɓe naata gaɗa cuɓakiji muɓɓe wala nder biro on baani ɗum waɗiraka nder herare no de habdu e golle hilnyere waɗama nder birowo te on na guyka na himɓe joɓe ngam battita no woteji ɗin endan gaɗira de neɗɗo gon nawtareke laabi propaganda kaɗaɗi na tawaɗo nder tewteru gon nange udde dow fewre salade hokkude himɓe kartiji wote muɓɓe na cennol majji wattude sukaɓe ɓe gaɗa e duuɓi sappo e jeetati na ɓe dowlaka gara boto ɗum fuu no limte nder kulle bawɗe gaɗi cuɓakiji gartire ɓolum na kade de kawjiɗo cuɓakiji ɗin enda hi'i winni dow talkuru jukkol gacce gaɗaɗe nane gacce gaɗaɗe nder birowo te fa winna nder talkuru haalude no cuɓakiji ɗin endan gaɗira e lingal botanɗe ɗen kandu no waɗa cuɓaki wartire ɓolum
iri gacce limtuɗa ɗe fuu no gaɗe nyande woteji de noye neɗɗo waɗa
warɓe wotade ɓen partiji tawaɗi nder cuɓakiji ɗin na guɓe majji kamɓen jeyi haalo noyde ardiɓe seni commune région e bureau seni mawɗo on ko waɗi fuu he iri gacce ɗe hen non fuu ngam nokku fuu to ɗum tayki ɗum tabbintini gacce to nokkure ɗen cuɓakiji mum no bawe gartire ɓolum denne himɓe leydi kan en kaani gatta hakkillo garɗo cuɓaki fuu no wawi yarude boytali mum non du fa hanne himɓe partiji ɗin nder bureau wote de jaccere na gacce gon yi'ama no hani non ɗum winna ɗum haala nder talkuru haalude no cuɓakiji ɗin gaɗiri no woɗi sanne du ɗum waɗe yeeso himɓe biro on fuu e yeeso kalfinaɗo hawji cuɓakiji ɗin.